There was time I taught myself I can't be surprised no more, God. Oof.
Many shangas, I don't need a mangy. Leoni megundo out of outi katiara hana fura. I didn't know that. Yetu ni aina mambo. Iti kumbe kuna utofauti kati ya raha na furaha. Shetani alinizonga Mungu simuoni. Basi nikajiona kaniko peponi. Kila siku na enjoy. Pombe zimenichosha nipo hoi. Dunia ina siri. Si kila aliokoka mbinguni atafika. Lord of mercy, nishagundua furaha yangu ni wewe. Hata binadamu wakinikimbia, baba unabaki wewe. I don't really care wakinichukia, ukinipenda wewe. Hata niwe na madeni nisemeni, hata wajibu ye. Hata kifo nizikwe kwa jina lake yeye.
Kesi ya uhujumu uchumi inayomkabili msanii wa uigizaji Joyce Mbaga mwenye umri wa miaka 32.
Mimi najua sitozalaurika, sitokamatika, cause umenishika. Sometimes I smoke and itatamika, bado unanishika, hujabadilika. Of course umeniumba kwa mfano wako, kila nilicho nacho ni mikono yako. I never fold out bila matakwa yako. Chawi fitina wote wajawa. Shetani alinizonga Mungu sikuoni. Basi nikajiona kaniko peponi. Kila siku na enjoy. Pombe zimenichosha nipo hoi. Dunia ina siri. Si kila aliokoka mbinguni atafika. Lord of mercy, nishagundua furaha yangu ni wewe. Binadamu wakinikimbia, baba unabaki wewe. I don't really care wakinichukia, ukinipenda wewe. Hata niwe na madeni nisemeni, hata wajibu yeye. Hata kifo nizikwe kwa jina lake yeye. So good to me, God.